ekibiina kyupisi kisaba abantu bonna abaali mu makomera ng'emisango egiri batwalayo gyekuusa kuteeka ery'enkozesa embeera emitimbagano lye Computer Misuse Act bayimbulwe mbagirawo iridde kkooti yasemateeka okulangirira nti ennongoosereza ezaakolebwa mu tteeka lino zaakolebwa mu bweru bw'amateeka kyokka ng'abantu bangi bali mu makomera omuli bannabyabufuzi bannamikutu gy'emitimbagano amawulire n'abalala Sharon Oyate omwogezi wa UPC agamba nti ekiseera kituusa amateeka gonna agalimu ekirungo eky'okunyigiriza eddembe ly'abo bantu ly'obwebange gajjibwa mu kibirawo bya Uganda eby'amateeka ng'embuga tennasalawo Faizo Muzeeyi yatuli amawulire mu kibiina kya UPC bino yabitadde mu Luganda
ligenda kubeera nga lipromoting enkola ya ssemateeka enkola ey'okolera ebintu wansi w'amateeka n'enkola ekkiriza democratic space okubeera nti nakulankulana mu ggwanga ate sikubeera nti no bamukakanya wansi so tusaba nno buli kitukula tukolera mu mateeka ate tulume kukolesa gana amateeka nga nokubeera nti no tuyiga bannaffe so UPC twagala okuyuzayuza court olw'okubeera nti nasobodde okuyisa lino etteeka era tusaba buli kyekikwatako tusaba gavumenti tusaba attorney general oba okukolesa bitongole bya gavumenti byonna byonna ntibiwe ensala eno ekitiibwa